E kanaloa nui a kea, e he ola o kanaloa, o ke koa he kanaloa, o kai a he kanaloa, o ka puhi he kanaloa, o ka he e he kanaloa, o ka honu he kanaloa, o ka sila he kanaloa, ka hihi manu he kanaloa, o ka mano he kanaloa, ke kohola he kanaloa, ka palaua he kanaloa, e he ola o kanaloa.